Jakobo 5. Koro un jomwandu, winjuru wachna. Ywaguru kendo gouru nduru nikech masiche mabiro makou. Mwandu osetop, kendo lepu olwenda ochamo. Dhahabu gi fethu bende nyalo sechamo, kendo nyal nogo nodok ranyisi ni useketho, mino wang' ringreu ka mach. Usekano mwandu e ndalo ma piny chiegni rumoeni, to pok uchulo misach jotich mane okayonu cham. Winjeuru kaka giywak. Adier, ywak jokeyogo osechopo e it Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto. Usedak e piny ka kudhialoru, kendo kukak. Usebedo jowuoro mudoko machwe ka chiayo, to koro chieng' yeng'o osechopo. Useng'ado bura ni joma onge ketho, miunego, tok gitamou. Emomiyo wetewa, horeur mos nyaka Ruoth bi. Neyeur kaka japur hore mos karito puothe mondo nyagne cham mabeyo. Ohore mos nyaka oyud kodh chuoyo kod koth machiego cham. Un bende nyaka uhoru mos, kendo ujiw chunyu, nikech biro mar Ruoth chiegni. Owetena, kik ng'ato ng'ur gi wadgi, mondo chieng' moro Nyasaye kik ng'adnu bura. Jang'ad bura nika, kendo chung' mana e dhoot. Owetewa, ka udwaro neno kaka onego uhoru mos e sand, to paru jonabi mane owuoyo e nying Ruoth, nimar wakwano joma ohore mos nyaka gikone gin johawi. Usewinjo bende kaka ne Ayub ohore mos, kendo ung'eyo gik mane Ruoth omiye e giko, nimar Ruoth ng'won gi lala, kendo okecho ji. To wetewa, gima duong'ie moloyo gik moko duto en ni, ka usingoru e wach moro, to kik ukwong'ru. Bed ni ukwong'ru gi polo, kata gi piny, kata gi gimoro amora. Kudwaro wacho ni, ee, to wachuru mana ni, ee kende. Kata kudwaro wacho ni, ooyo, to wachuru mana ni, ooyo. Mondo kik buch Nyasaye lou. Ka ng'ato kuomu nigi chandruok, to onego lem. To ka ng'ato nigi mor, to onego wer wende pak. Bende ka nitie ng'ato matuo, to onego luong jodong kanyakla ma jo Kristo mondo lemne, kendo owire gi mo e nying Ruoth. Ka joma lemo onego bende nigi yie, to obiro chango, mi Ruoth miyo amalo e kitandane, kendo ka osetimo richo to nowene. Emomiyo, ng'ato ka ng'ato mondo hul richone ni wadgi, kendo ng'ato ka ng'ato lem ni wadgi mondo obed mangima. Lemo mar ng'at makare nigi teko, kendo timo gik madongo. Elijah ne en mana dhano ka wan. Nolemo matek mondo koth kik chwe, mi koth ne ok ochwe e piny kuom higni 3.5. Bang'e ne ochako lemo kendo, mi koth ochwe, kendo piny ochiek. Owetena, ka ng'ato kuomu obayo yo, mi oweyo adiera, to eka ng'at moro odwoke e yo, to ng'euru ni ng'ama odwoko jaricho mobayo yo no reso chunye e tho, bende omiyo richo mathoth owe.